www.djshinsky.com. Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
Tatema, yani kama umepigwa shot. Tatema, ipe miganisho ya robot. Tatema, ukutani hadi kwenye coach. Tatema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukova, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoy, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Ayatunde tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Ayatunde tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Ayatunde tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Ayatunde tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asabosa, toza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende.
Maria Rose,
poza,
tungi limepoza. Twende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go kwelo, kwelo, kwelo. Ukinuna tunye toro, toro, toro.
Sani pesa digi digi,
washa.
You know ya gigi gigi,
washa.
Funga kibindo mkwiji kwiji,
washa.
Nikunyonge kazigi zigi,
hey.
Oh mama tetema, tipo tipo tetema.
I like a simple star. Mama choka umemeza kungu. And a deep pause when you smile. Inama nipachike rungu. Ila kichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawadanga. If you never see you no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi chana paka night. If you never see you no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
What do you, what do you? What do you, what do you?
Show me what you got.
Say what do you, what do you? What do you, what do you?
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, me I love it. Yes. Me I know the kiss, I know the tell, oh. Me I know the drink, come drive. Now why I take Uber from your side, oh. Body they do me like say hi. Billion, 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 billion. Then give my money in billion, 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 billion. Fit to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys, they follow me, yo. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to fit you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka.
I swear to God, your body nice. Napenda nikone kila siku.
Chaka.
Asubuhi chana paka night. If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God, your body nice. Napenda nikone kila siku.
Show me what you got. Dear, but dear.
Show me what you got.
See, I'm a dear, I'm a dear.
Professional, waku handle. The way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, no, I give you baby carigo. Kidogo chango do chango. Ongeza njonjo madogido. My sherry koko. Wabalidi ni peyoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwanoto. My sherry koko. Baridi ni peyoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwa noto.
Paranawe, Paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe, Paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe.
yako lege lege linadondoka.
Nakuuliza
hivi unakamota panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza
pretty girl nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa basi. Sura mbaya dawa ya kemeka. Mweke wembe takula kiporo. Nimesha penda siju kasoro. Kireme uwe mororo. Kama huna shepu vangi godoro. If you want to my heart, oh, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako. Ongeza njonjo madoido. Maisheri koko. Paritini pejo to yundo itwange kokoto peku peku kama mpoto
paranawe paranawe
yeah want to see you dance
paranawe no paranawe
like the way you dance
paranawe
mama bend down and break your back you wanna talk like a slut. Kanikupeleke nyumbani
wengine ni daraja soma kasi mama kiuno chako ndambo kizungushe kama kula na baki na kutamani sina budi na wewe ushajua nia yangu ndo maana najishewa na makusudi
Nana kuwaga kitoto nganga. Tell me, nikipita kupa mawazo. Oh baby, katina kutunuku mia mia. Kwa kitomi ni kandei, kwa moto baridi zigandei. Kama ruba ni gandei, tuwe wote. Ah, come baby, come baby. Sumari kwa nyundo ni dongei. Oh Monday to Sunday.
Kwa kochi kitanda naichumia. Iyo kote kiona kwa juu chini naizamia. Iyo kote
sungura nipe karoti marage sijazoea.
Iyo kote
na kunja kote na vandisha mori na chechemea.
You're rocking with the best in the best.
Oh yeah.
Baby.
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge, tutoke mtoko. Ah, boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, ni kwako mtoto yeye. Rafuzi ya pemba rangi rangi pare. Nyule kihindi chambi chambi na cheza rafu kona bambi. Boko boko.
Hey, refanta kupa penalty. Mpira ushawe kwa gati. Mekaji mago. Kwa tinga za kupiga shuti ni kudaki yeah.
Kwa kichomi ni kande. Kwa moto baridi zigande. Kama ruba kugande. Tuwe wote.
Ooh, yeah.
Oh come baby come baby. Sumari kwa nyundo kukonge. Oh Monday to Sunday. I love you. Mm-hmm. Oh yeah.
Yokote.
So kwa bedi kwa kochi kitanda na chumia.
Yokote.
Kiona kwa juu.
Totoro, bila ya godoro, penzi kiberiti, siwezi kusaliti. Yes, sabuni miejiki, miejiki, miejiki. Maji mweza keko, oh, tucheze kidalipo, oh, uko ulipo, oh, salamu sikufikie. Yameandikwa maandiko, usibamboke usilambe mwiko, oh, kurudi kwako ni ndoto. Sitakia jirudie. Nile nae kwa siku mara tatu. Kama mkonjwa wa oma. Nikiumwa napona. Dozi nzuri ya nini lekona. Pezu kalifika ngozi ya chatu. Vya kupika ulichoma. Pezu kaliunguza. Unataka kurudi apa na mana. Nilia nae na kasoro. Ya nini nipase viporo. Ulinyaza totoro. Bila ya godoro. Sabuni miejiki, miejiki, miejiki. Pensi kiberiti, siwezi kusaliti. Yes, sabuni miejiki, miejiki, miejiki.
DJ Shinsky.
Yoni mzuri nishai, kimtazama na yorangi ya Dubai. Apakata Caroline, na mwaga wino mina yeti ladai. Nishaweka sana lindo, hadi ulimbo. Wala ana tu yumremo. Nesi ataki tonani.
Why?
For sure baby you mine.
Why?
Iwe usiku iwe mchana.
Why?
Sipati hata kampani.
Why?
Why? Usizuge badai.
Why?
Si unipe data.
Why?
Umefanana na mama.
Relaxi garden. Tupate mango passion. Najua napendaga fashion. Zawadi ya jinzi dozen. Nikikona tuna smile. Ata ukinuna mimzima. Ilo jichoka upo aime itafuna. Mazima. Nisha weka sana lingo. Hadi ulimbo. Wala ana tuyu mremo. Si ataki tonani. Why?
For sure baby you mine.
Why?
Iwe usiku iwe mchana.
Why?
Pati hata kampani. Usizuge badai. Sinipe data. Umefanana na mama. Mimi we baba.
Malkia palipupa, wako nimedata. Sura changa changa, gozi ya koko bata. Shepun palisi ya sanga, yani swadata.
Mama,
wangu moyo, utaupeleka puta.
Ama nita kukosa,
sinyora mia mou, my mama sita.
Katoto
bisi kuti kuti Madri titwiti Kameja zia katikati Yani tiki tiki Kalibyo katamu yani keki keki Madri titwiti Speedy mia misifungi breki Tuki chiki chiki Uwe mama
Pepete, ipepe, pepete
Ipepete ukinama
Pepete, ipepe, pepete
Chakufikisha hanyu napotaka Basi ongeza manjonjo huu Leo taratibu misi na garaka Mbaka majogo huu I love the way got it from me daddy
You turn me turn me oh.
Fundi wako wa mapesi chumbani
Mandi gondingo oh.
Niko gelika msumari
Kwa nyundo ya komeo
Nisukushie kausukani
drive me loco
Katoto bisi kuti kuti Madri titwiti Kameja zia katikati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki Madri titwiti Speedy mia misifungi breki Tuki chiki chiki Hey mama
Pepete
ukinama
Pepete
Swali susa na kula Fanya wainama kisha rotate Tuwa kunjishe na sura Leo shimo limetema Meshinda beti Tuwa unyashe sinema Wakina feti Asajo, nijo Wena tancho godo Majinkolo jinkolo Kono la soto jo Baby jo 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 Majinkolo jinkolo go
Nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu
Tandani mwendo kwachu kwachu
Kwachu kwachu
Nichanganye waone Niwe fiatu fiatu
Fiatu fiatu
Hili pensi walikome Washakunaku
Shakunaku
hey. Baby sakororo Kerewa Naija
Soko soko
Asa nomoro Malewa Aija
Roko noko
Mikuako shote atakila Lewa vimba
Zimba
Mkuchekeche kama wakila Kude simba
Asajo, nejo Wena tancho bodo Majinkolo jinkolo Kono la soto jo Baby jo 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 Majinkolo jinkolo Kikupa jo bodo Uno la soto jo
papa koko kutoka mazabe picha twasi twanga kisera posti insta wanga kwa kera bada ya chali kimoko cause I just wanna let them know that my feet are muted. African beauty, no man. African beauty, you're a man. African beauty.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni, aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them,
ainama,
hey, 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 ponyesha ulivofunzo,
ainama,
go down baby,
ainuka,
give it to them baby,
ainama,
hey, hey,
shika ukuta,
ruksa kutunza, shepu, mini kimona tabani hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani hey, baby gaya badikila mwendo kama katapila migu ya pombe tequila she the best in my mind pamutuba kongo kabila yeah, madongo lunyamila and she so sweet vanilla, she the best in my mind
oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby kwa bedi hey. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni, aje
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them,
ainama,
hey, hey, hey,
shika
ukuta, onye show ni vufu,
ainama,
hey, go down baby,
ainuka,
give it to them baby,
ainama,
hey, hey,
ukutekeza kama mtoni una furagia napogeuka moto machozi mnalia we mama mwingine una pesa kama Dangote naweza nijali umasiki naweza penda mtu yoyote penzi sio somo kasome kwa kitabu penzi imefanya Harmonize fukuze shemu Arabu penzi yoyoyo imeleta wanangu vita squeeze Nashia kuwa like Easter hivo Sio kupenda achana nani Nekupenda penda na nani Mambo sesi ya yubada Emucheza ufurai Kama swangi limekole
Asa inama Memo penda mungo
Go, 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 go
Oya inama
Inama, baby
Basi penda mungo
Mungo, mungo
Asa inama
Inama, baby
Memo penda mungo
Kama tungi limekosa
Oya inama Basi penda mungo
Ma bisou bakalemba kadoba je t'aime tout le temps Ma wele kawapi bébé na maza présente Soufie le kawapi chéri na nazalie Dans mon yonso rubela kanga je t'aime Balou baba te kao, balou baba te kao nga na kole mette Nada kitoko, bena nada yelengito, parfois l'amour est compliqué, mais je viens moi toujours romantique.
Got
katika katika
DJ Shins
ina midali kaya rumba kibao kata kinyonga mfukoni na magumba lungu nichi lina sunta yani bo 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 kana niko shaga ro o o o yani nasimama de 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 kakitingisha wo 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 wo. Baby girl, dance for me one time. Mi unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl, dance for me one time. Mi unofeni kunata. Tena jifunge na ngata.
La 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 la. Katika, 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 katika. Katika, 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 katika.
Yali katoto kami, kako nimi, kame kazika ngingi ngingi. Nyuma mbwi, kako mbwi mbwi mbwi, kana misifa shangi ngingi. Likafizia kitambo, leo kame nasa chambo. Kapakia na mdando, kajegeje karambo. Kana michezo ngomani, sindi mbali zombe. Nampatia za buwani muogo ajangome. Yani kana niko shaga ro o o o. Paga nasi mama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Ola, ola pendea. Yani siwezi kutembea. Cheche mena chechebea. Yani hadi nalegea.
Katika, 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 katika. Katika, 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 katika.
Wazee wa kupima oili, kuzi nyama tunafunga kwenye foili.
Ya moto,
kareka mchezo hakano baili. Mana kwenye baridi kana nipaga mi.
Kajoto,
chapo mwendo, waga manyanga. Pesa ya Simba leo na bet kwa Yanga. Kisanga, majanga, vita ya bunduki weuna kujana
na utamu wa tobo ni kutoboa. Mashine isage na kukoboa. Kisu cha kukata dodo nisha kinoa. Mana sitomaliza kwa kudonoa. Slow down, punguza pupa. Huyu mpe yule snitch tunamluka. Rasta bange, chaga duka. Saya take kulinda squeeze ya nataka kusuka.
Chika kumbere, chika kumbere, chika kumbere.
Mbere kwa mbere. Mbere kwa mbere.
Baby pole pole, sauti tete, usije ntesa nafsi. Kuku nipe mchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na choo, kera umefua pereke bila chambo. Wanapata kabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa zabu, paka maji, wanaita mma. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga 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 nyanga.
Baby yo,
sijateleza nyanga nyanga. Ni wako nyanga nyanga. Umeniweza nyanga nyanga.
No 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 no
nyanga nyanga. Sijateleza nyanga nyanga. Ni wako nyanga nyanga.
Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, charge na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mfuwa, wacha inyeshe. Sema nao. Wadese. Utawawa bure sijalala. Nimeficha tumakucha. Hukundani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachi wa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha. Kama ni mzuka pandisha. Kama ni maji mwagika. Kama ni mnazi katika. Kama ni kishindo tingisha.
Yeah, baba.
Leo nataka ni wajuse wenye vimaneno mareno wapunguse. Moyo wako ni utulize, yao tusiyajali tuyapuse. Wenye chuki hao wabaki na fitina zao, tuwachane nao wapambane na hali zao. Wenye chuki zao wabaki na fitina zao, tuwachane nao wapambane na hali zao.
Toto laini laini ana waka waka wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapa tapa minawe paka kiyama tuombe uzima waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina, wapike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
jamani hodari,
hodari wa mapenzi,
kwa michezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi,
tundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kasoko mwenye sauti nyororo, mususu ya sorondomboro, na bando letu la buku twa beluzi paka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe, kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha
kobe kobe.
Simpidu sko nzima nzima, mkoroge sumu mune, mwenye vijiba vya roo yata watoka mapunye, mumwe kwa shako tena wavimbe na wanune, ishakuwa yako itafune hii mumune ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno
tam,
nikuchumchum
tam,
nikikukumbatia letu baby
tam,
yani paka kisogoni
tam,
tarara
tam,
ewa ma Mungu kanipa nilicho muomba, mashallah raha na wala sishiruki kuba tulimeni somba, nala nala la jamani raha. Takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi, pendo liwe madhubuti, wasingie waganga, wapambe fiburu shuti, wape chai kwenye jagi, yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele, pia unipige mabusu, niwachome kweli kweli wenye vihere here, pia wakomea soa usu. Bebe zima feni
bebe,
nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni
bebe,
nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyose
bebe,
nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni
bebe,
nimeleta kipepeo ni pepe.
Ataki gari, anataka bajaji niite, atoki mbali, tawa kwanza wapiri ndo kwake. Uyuki mwari, taniganda na mimi ni wake, nimekubali, moyo wangu na mwili vya kwake. Baby we na mimi, kwa baridi kizi ni kumbate, sije nipiga chini, ukafanya majirani wanicheke. Uno kata nata dada, uno kata nata dada. Nalonga nalonga na yeye, nachonga nalonga na yeye, nalonga nalonga na yeye, na yeye na yeye.
Kiswa 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 swali, kiswa kiswa swali, kiswa 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 swali, kiswa kiswa swali.
Napenda vile unavodunda, ukitembea unafanya nikutake take, kweli Mola kakuumba, unateketea vile uko lit lazima nkukate. Sijui kama una copy, yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti, iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi? Na jinsi anavolikidi likidi, kana komba naifanya kana digidi digidi, uyu chikidi chikidi ana digidi digidi, mashode mengine sayi ni tibiti tibiti.
Toto kibogo, kibogo, huyu mtoto kibogo, kibogo, yani kibogo, sijamuona kama ye, 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 yani kibogo, sijamuona kama ye, 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 yani kibogo, sijamuona kama ye, 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 yani kibogo,
sijamuona kama yeah. Yani kiboko, nitadunga suti na tai, nimfate nimnongoneze.
Pole pole,
mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge.
Yendo shule
toto laki nai, robari uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbona sopari, akinipa sikatai mina kwala. Figa kamjaka yani bala, nyuma rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama. Wima paka alfajiri, figa kamjaka yani bala, nyuma rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama. Wima paka alfajiri. Mtoto high class, mele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, mele singa singa kimanga,
kukonyeza na mikogo kashakira. Nyuma mkia pweza, shepu katapira. Mechi tunazozicheza kitandani funikira. Ameniweza na pumua kwa mipira. Tena, kiuno laini, chuchu dododo. Kitofu ni kipini, mtoto jojo jojo. Afaedela kimini, nyumba rojo rojo. Toto ndizi maini, yani soto jotojo. Go gaga, aye, fanya kama unataga, aye. Usifunje chaga, aye, ongeza masaga saga, aye. Go gaga, aye, fanya kama unataga, aye. Usifunje chaga, aye, ongeza masaga saga. Basi waonyeshe, waone, waone, basi waonyeshe.
Maga kadamshi akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma ma 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 Twara na Kigoma ma 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 Singida Dodoma
Kutoka zaman, kazu tobo kama zidani. Chenga nyingi ntafungisha. Kana wakagiza, nakapakata mbaka mezani. Kote kote napigisha. Baby watagwan, katoto ketu kapo njiani. Uhakika mezi tisa. Roke!
Wakinita buzi ni chune, tena ringa kidogo. Wamiya mirusi wanune, ongeza mwengwe mikogo.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma ma 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 Twara na Kigoma ma 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 Singida Dodoma ma ma.
Funny boy. Foundation, wanja, nyule ya beya kiwanja. Dinga, mkwanja, shopping mwenda kuchanja. Sponsor, danga, kichune komesha viranga. Basi vimba, tamba, ulo, waki kuchamba. Oh la la la, Chelsea Mangala, Wakanda. Oh la la la, Tukale Sangara Mwanza. Oh la la la, Yele Chotara Kinanda. Oh la la la, Teto Papara Misamba.
Chumbo, chumbo, chumbo.
kana kwenda na fashe
chombo chombo chombo
kana ngozi ya loshe
chombo chombo chombo
pechi chuma ni zeble
chombo chombo
chombo taka peleka upe
bringing you the best mix of music from across the globe. It's none other than DJ Shinsky, live in the mix. Log on to www.djshinsky.com.
DJ Shinsky.
I want to keep you, I'm not gonna let you go. Nisha funga na zipu, kungine nisha sema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo na vifu, sipati vidonda vyako.
If you leave me, I go die, my baby.
Na ukinipenda, tajidai,
my baby.
Nakoma na zako, kachiri, kachiri, upe binuka, binuka. Kivumbi na jasho wawiri.
Asa baby nite
uniteke uniteke
nicheke kama mtoto
uniteke
ah, baby take hapo ndo penye
uniteke uniteke
nenepe kama mpono
uniteke
no
ah, baby uniteke.
Hana nivuta ghetto, kapige bunduki,
hey, bunduki.
Ila nogopa centro, michezo ya mbaruti,
mbaruti.
Hey, nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, nishushe mwanza nyege. Hey, nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, nishushe mwanza nyege.
Kama mchaluo, shepi ya Mombasa. Apendagi mpasuo, ata kishida basate. Tepe tepe, toto kama supu teke teke.
Komoro,
kwa makeke, nitefali pupa watemeke.
Domboro,
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai,
kama nachuma papai.
Oh papai,
funika, funua, bandika.
Kupata we mdoli kwa jili yangu Mungu amekushusha kitungu ndo ratha ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichuguni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu mwenye macho ya goroli rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie, girl, you know you change my life. Wendora ya dunia, bangia, sikia, maidia. Usije nikimbia, tunia, mile niwe na weo.
Sisemi,
nabaki na kuna kuna.
Mama sisemi,
nabaki na jimunya.
Sisemi,
nabaki na kuna kuna.
Mama sisemi.
jinadi kumbe wenzangu wanaramba. Ebo, kila kitu unatamba. Wajigamba waniona duga gamba. Nilipoteza muda na ukaringa. Ukaniona mjinga na umeharibu mipango. Nilispendi muda kuwa chini. Ili ni kuwini, umenitupa ngambo.
Kukubena sababu. Moyo meupa maumivu. Hata bila sababu. Moyo meupa gandhabu. Kukubena no sababu wanipeleka. Puta puta wanipeleka. Kukubena no wanipeleka. Puta puta wanipeleka. Tuachane ndogo ndogo. Na mimi kwa chendogo.
Mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Mini fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Yeah, yeah. Mama ni take, ni take nye ni take. Una security, baka mapepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate. Mwenza kuchini nifanye kama ground shaker.
Ebwana mkunaji lime mkutapele. Selina kucheze ya na nywele.
Haleluya, utasema haleluya. Haleluya, utasema haleluya.
Wili wili wili, wili pose. Nandati nandati.
The African Prophet.
Kama utaenda angalia pa kutua.
DJ Shinsuke.
Kwenye bate ubustani ya maua. Mwambie nampenda ananisumbua. Mwambie nampenda japoka uchubua njiwa. Peleka salamu, salamu zangu. Misi na hali, naona mawingu. Nyota nyota mwezi, kizungu zungu. Hali so shwari, aki ya Mungu. Nimeshazama kwenye penzi, waeza sema nimepangawa. Mwambia sijiwezi.
Tana umeke shirini ndani ndo ila bado na nikoshaga. Una machuo kama wine watoto tatu ila haujafulia. Tena mapenzi hayajapungua na kupenda zaidi jana. Wala sija kuchoka mapenzi yanazidi noga. Najua kulu masonga na wazuri umezaliwa ila wewe ndo bora. Pushing over you, boo, boo, boo. Crushing over you, boo, boo, boo. Hey, you, boo, boo, boo. I'm still crushing on you. You are my favorite, right? Mwana waje. Oh, baby. Oh, yeah. Oh, baby.
kona roi na gonga dudu Mako na riri ya sinongo ni bobu Wajua ziri yako mimi sinaga Wanajuliza kipi na choku pendiaga Silazima waelewe baby Ya mimi nimekupenda mwenyewe baby Wala sija kuchoka Kenzi anaziri noga Kulu masunga na wazuru mezaliwa ila Wewe ndo bora Passion over you
Shinsky.com.
Oh no, Mizero, if you want to keep it that case, America, tell your eyes, one kosher roll. Oh, me more. Over a kit up, out there on a pendeza. Now, conachura, much, much love. Oh, me more. Yeah, like you, yeah, like you. Where's the part of Dunia Niara? I do a upendo. Mezi mate koromero Yeah like you, yeah like you Uwezi pata dunia ni arae jua upendo
Kila siku napewa Makesi kama yote Ila sio kwamba silagi Nakula Ila nikikukumbuka
Biopo
Uje
Biopo
Imenitawala dunia
Biopo
Oh baby baby
Shikaki, siwezi, basi nogeshe,
nogeshe, baby. Baby, nogeshe, 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 baby. Baby, nogeshe. Raha, raha tu kukupenda na wewe. Raha tu. Furaido, ukini ache utani paja kalaro. Nipe mimi kwengine we useme no. Shinde ibilisi kwenye kichwa chako. Mimwezako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Mimwezako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Chaniambia mimi nitaridhia baba, hata ukiwa mbali nitasubiria. Basi nogeshe, nogeshe baby, nogeshe, nogeshe, nogeshe baby, baby nogeshe. Ra tupu kupenda na nawe.
Baba, upendo wako umenifaa. Ni maradufu, yeah, yeah. Uwepo wako umetawala. Nikiwa peke yangu sijakamilika, hata mipango yangu inavurugika. Hakuna nezidi kwako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe siwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe siwezi ngara. No, no.
In case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe popote my baby.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitalinga nawe.
Inaweza kuwa fresh kauna time twende mali out. Au okay, kena chosho si mind, neza kaa kwa couch. Ni try kuku impress ata smile baby angalau. Na tunatesa it down, tunairun walai. Maheto na kesho aki try kubring u lover down. Usikuwe na pressure, sit down, let me run my mouth. Isikuogopeshe ki sound kama wedding vows. Tumie location uka mali pia to lounge. Naiti kwa special surround sound, movie loud, do be loud. See you aloud, ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. Ooh, 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 ooh. I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist,
resist.
I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me. You pretty bum look, now you made me love you. Now let me remind you or tell you in case you don't know.
In case you don't know, my baby, girl.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaringa nawe. Nasema mi, najivunia kwa nume. Mafura unayonipa, nipa darling. Nasema mi, najivunia kwa nume. Mafura unayonipa, nipa baby.
In case you don't know,
touch it, yeah, 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 yeah,
touch it, yeah, 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 yeah. In case you don't know,
touch it, yeah, 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 yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye